Abafo.
Jewa, ango na abafo de.
Ninge mukambe dia uma sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Abafo, abafo.
Rasana to dunye kofe, negenye kono ton katabla negenye tana Voix de l'Amérique kan.
Abafo.
Abafo sibiri na abafo kama.
Abafo de.
Avant Anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, Viewer Soba, Kono, No Studio DC, BS Tibri Doné, Noé Mascalo, Outle, Tani Seginae, Samba Fla, Onimugani Saba, Amba Fo, Jemuka, Okena Sigrabi, Biatako, Aywa Kemenani, Onimugani Waronae, Amesoro Bumako, Fiatrukala, Kemeni Fla, Sanfe, Nyoro du Sahelka, Amesoro Radio Emergence La, Bikonantoni, Konantoni, Tomi, Woroka, Bugunika, Ambesoro Radio Kumase la Bikonantoni Fla, Moptika, Ambesoro Radio Orona na Fiatrukala Bikonantoni Saba Onitomi Fla Sanfe, Tumutuka, Ambesoro Fiatrukala Bikonanton Onisabaka, Gaoka, Ambesoro Kemeni, Woro Onitomi Kelenka, Aywa, Ambesoro Fana Abidjan, Côte d'Ivoire Faba Konae, Bikonantoni Konanton, Ani Wagadougou Fana, Noe Burkina Fasoe, Amesoro Kemeni Nani Onitomi Flaka. Amesoro Fana Bololo Srafe www.voabambara.com Walma Fien Srafe Noyanga Facebook page Viewa Bambara. Aywa ni jamuka ambina lase auma nere Mohamed Touré fe. Aunite wola anga fulibe alame bagaube mamali kono anima koka animfana munu mfana beka mafleni watina Fien Srafe Noye Facebook page. Aywa bi anga babu bina talike ladala san san. Ambe kumani sungolo watisera, ambe kuma gelea munumbe sigida kononana. Kerenkerena ka nyeshi, aywa sungono labeni ma, dunta fe onsongon, munde bega ke, basawu ayera watin dola, ko fen chaman songon yelelendo. Nga, jamana fanga, noe furanche fanga, uye ulika jo uke, ka fere kura ulatike, walasa, fɛn minnu bɛ sɔrɔ nin waati la o ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la sugu la ani da fana o ka kɛ bɛnna sigidadenw ma nka an bɛna aw yɛrɛ hakilina ɲininka a ko la o minnu bɛ bamako a kɛra maraw tɔ kɔnɔna na kɔrɔnfɛla la jamana camancɛ la togolaw la ayiwa fɛnw sɔngɔ bɛ cogo jumɛn sugudaw la aw yɛrɛ ye mun de kɔlɔsi fɛnw sɔngɔ na a falenna wa ayiwa gɛlɛya yɛrɛ min bɛ ayiwa jamana kɔnɔ ni sungalo watina ni funteni fana damne neno amina anda la se o yoro nunu bema aywa sisa amina antlo kerabo yana nga se ngana anga duna bismillah ka kuma di au fana ma aka se ka kuma falen falen ka nye famina munne be se na sisa bibina sungalo nye korolana malilai Balmao anga fulibe anamebao bema malikono ani malikoka ani muno fana kam mafleni wati krenkren na fia serafe noye Facebook page anga fulibe be aywa amerom na sisa amina nga jemukanda mne ka nyeshi jamana doma malikono munu la malini aywa farafina gunfan chamana munu la beneno sungaloni wati krenkren na nga airala ka foko aywa gelea ude be sisa jamana ukono nana na fa so sa fan fela la ani dumta fe on son aywa watin kera aywa hal ndo kunna fanga bora ka la sili chamanke ka nyesi sumalo nyakro lala ina fo dumta fe on nu bina soro tugo mina sula a son bina ke tugo mina na bina bato aywa jawu ke la ofe aywa chamandu ayira ka fo ko gelabe bebo don jian fantan nan nga